uzima ni wewe, ni wewe wa milele, ni wewe. Na kutegemea wewe tu, nipe kushinda Yesu,
nipe kushinda Yesu, nipe kushinda, nipe kushinda Yesu,
na imani pe. Sioni wa kunisaidia Mungu wewe. Kama utanyamaza kufungua mlango kwangu, sioni wa kufungua mlango wangu. Kama utanyamaza kuniletea muujiza Yesu, sioni wa kuniinua chini. Kama utanyamaza kunibariki Jehova, sioni wakunibariki tena. Kama utanyamaza nisisikie sauti ya, sioni wakumsikia tena. Nipe kushinda, oh, nipe kushinda, nipe kushinda. Nikipita kati yake nitoke salama. Vita hii ni kubwa, bila wewe sitashinda. Chukua nafasi, pigana nao badala ya. Jaribu hili ni kubwa, mwaga maji moto ulilambe. Nipe kushinda we Mungu wangu. Teso hili ni kubwa, mwaga maji moto ulilambe. Nipe kushinda we Mungu wangu. Nakuamini hayo nayaweza, nakuamini hayatakushinda. Nakuamini we Mungu wangu. Nakuamini hayo nayaweza, nakuamini hayatakushinda. Nakuamini we Mungu wangu.